This is an MUT Radio podcast.
On MUT Radio, the time is 13:32. Gamba nesibongo ngubongo musangwa kamabutumbu kamachanga sepatiyu. You can call me Bongs Mabi. Today, we are going to have an interview with a talented singer, songwriter, and performer, a performing artist. I am talking about Uketukuthula Tony Yalo, well known as Olifad Keta. Welcome to MUT Top 30. How are you doing, Put?
I'm good. How are you?
I'm good. I'm super good, by the way.
Yeah. I'm honored that you guys hosted me today. Thank you so much.
Lalela jabula thina ke. Tell us, who is Olifad Keta?
Keta, me.
And wenzani Olifad?
Olifad, as you know, as you said, Ketukuthula wakayala isibongo, singer, songwriter, performer, all the way from KZN, Potchefstroom, and the Onyakwanzimawe, but currently based in Joburg, and I'm saying, bangazi yoga, but I'm a stepfather, kazwelo, kafeto, mabenga, and bangazi, mangkanda, akulu, kengo, maya, meti, sexu, by min, babu, nganyako, so bangtani, la, wonke, loko, so yeah, man, I'm that guy. I make music.
Yeah.
My whole life is music, yes.
Okay. I'm just curious, Gutena. As you mentioned, Guti, you're from La KZN and Puma, Push Up Steeny, Teganjalo. So, Ususe Cool. I just want to know from you, Gutena, how the love of music started?
Yeah.
Okay.
So, ngingasho kanjalo because phela kahle kahle nami ngisuka from a very musical background, yabo. My mother being a poet, my grandfather ubaba wakhe mawam futhi being a musician, also nesalukazi being a very good musician nayo, but not there with bona phela kwakuyikhathi zakudala, obviously, but they couldn't pick it and ayibekela ngiyibeke khona mina. But then mina nje since sengiyimanje new school way decided with no yazin, let me actually take this thing and pursue it ngalendlela le engifuna ibe yona, and then take it to the next level. And then umculo nganje ngawuthanda nje emncane because ngazalelwa kuwona, ngawuphila ngakhula ngawo. I just decided to go to school mina ngihambe ngiyofunda like further and understand the music business and everything else that has to do with music, and then ngithatha-ke ngayisa phezulu kuze kube manje.
Nice one.
I'm shocked. Ngize ngithi okay, now sengenzo wami umculo ngahlaphe ngiqale ngo-2009 because it's always ukuthi you love music but uzogcina ngokucula ingoma zabantu yabo, ucula ingoma kaBrenda Fassie, ucula ingoma kabani bani, zonke lezo zinto lezo. But I think the first time I started ukuthi ngiyongena e-studio ngizokwenza into yami, it was 2009. Nakhona by mistake, not because I wanted to go to studio and record, I didn't even know ukuthi kufanele kube khona into kanjalo. I just went to studio with my friends, and then masifike studio producer wabo owabo because bona babe baculi yabo. I had friends babe cula be dance esikoleni yabo, babe sibiza ngama lollipop. So this one klingyana kuvalwe ikole, so like okay bro, sambe nje studio siphelezele siye studio siyosibana. And then went to studio producer wabo was like, I'm playing this beat, everyone must put something like lele beat. I'm like, I mean, I'm not a musician, you're probably talking to your guys here. He's like, nah bro, faka nawe phezu ngeke wazi yabo. And then I added something na mhamba mnandi ngayithatha ngayidlalela i-Oled ekhaya. Oled was really proud. Wayithatha leyo ngoba wayizwisa wonke umuntu, ezwa wonke umuntu ukuthi hey bo, ingane yami izwane, ingane yami izwane, ingane yami. She was really excited ukuthi I'm doing this music thing. And then wayethe ngicela ukuthi kusasa ngicela ungenzela ke CD, ngiyakuzola kule ngoma usicula nabangani bakho, but ngicela ungenzela i-CD ney'ngoma zakho yabo. Unfortunately ke my mother passed away ngo-2011 ngingakaliqedi kwalelo CD wayethi ngicelile. And then from there, from then vethu ngase ngenzela phezu kwephuzu lokuthi my mother really wanted me to do this thing.
Mm-hmm.
Also, I had fallen in love with this thing.
Mm-hmm.
Also, I had people, as I may turn, the letting in, because now the corner, I'm talking about this guy. He actually makes nice music, you know?
Yeah.
And that's how this whole thing started. Man, I up until today. Okay,
well, Stefan, just Lazwelonke.
Yeah.
Well, my next question, I just want to know, Gutena, how was the family reacted to acting in Uwens of music? So now, you just mentioned, Gutsi, like, ito yasekaya, so they were not surprised, Gutsi. They wanted you. Especially when
they really showed support and love.
So I'm curious, we are kuluma lana, you mentioned everything you are mentioning and bizile nangamagama kho wonke, but elika olifalt angilazi ukuthi lilivelaphi. Yeah, tell us ukuthi na leli gama la olifalt did come gapi kahle
kahle.
Yeah.
So obviously, njengoba ngukhetha ukthula, so you know ukhetha is taken from ukhetha ukthula.
Yes.
And then Olified, how Olified came about is actually funny, because you see this thing, yama gimmicks when you're in studio, sample you record and you're like, yo, take it. Yo, I'm going in. Everyone is saying they can't dance before. Like, most of us, when we started making music, because when I started making music, I was a rapper, like a young rapper. It's like, before me, I think in that
man,
I was just a raw, classy rapper.
Mm-hmm.
So, later, Olified came about as a gimmick. I have no idea who they come going to dance, but I record, and then I was singing for me. Ole, yeah, bo. So much is my melody. Hey, this thing sounded nice, yeah, bo.
Yeah.
It sounded nice. I was like, hey, this is nice. Saying if I go ingoma intentionally now, yabo.
Mm-hmm.
On my next song, I'm gonna put this Ole thing as an intro, yabo.
Mm-hmm.
I fala ngai as zona zonke ingoma zam so now. Say yes, you put okay. Ingoma magwe yaketa. It's my ingene. It's quality. Ole, okay, yabo.
Oh wow.
Intro back then. Yes, that was my intro back then. So, and I say kaya, I say lelo Dustin. So then talk about Ole. Yeah, kula kanja lo watu nasi ngati. That's how Olified came about, because now anything and everything that has to do with me was Olified. Meaning behind it, because now I think going with okay lento is part of the identity, so you might as well just give it a meaning. Everything good that has to do with me is Olified.
Yeah.
And then that's how Olified came about. Wahamba no kretali, now Olified kretali until today.
Okay, nice one. Yeah. I've been curious. I funo gash.
I always get that question. I understand.
So you started doing music in about 2009 in Nakon Ungaz, Nakon Gutuwenzan.
Game mistake.
Yeah, into yakho vele.
Into bizelwe kuyona vele. I think vele fethu kuba kanjalo.
Yeah.
Ngabe you were destined for something. Yenzeka nawe ungaplananga, yenzeka ngeplan likaNkuluNkulu.
Yabo.
Ngoba vele sokuhlelele vele. So either way, noma ngathi uyathanda noma awuthandi, uNkulunkulu ekubekele into.
Exactly. So I just want to know about your journey so far, like ama challenges in the music industry. It's in it. Bakona bage bakhathela kwenzakalani, it's in it. Ngitshene nje yonke into. I want to know everything.
Everything.
Yeah, tell me. Exactly.
like any industry event. Ina ma challenges wakhona yabo.
Yeah.
Ngoba ngisho ngabuza umuntu osebenza la kwakhe wakhona isinkwa, ngisho ngabuza umuntu osebenza la kwediwa khona inyama, uza kutshela ngenkinga zakhona. So nangapha ikhona inkinga zethu. So I can say many inkinga engihlangabezene nazo mostly as abantu aba ama scammers, because in this industry yethu igcwele ama scammers mostly, because they know ukuthi ama artists amaningi are desperate kangakanani. Yabo. Of which le thing hlezi ngikhuluma kuma artists ukuthi yo guys isikole sibalekile but if you're an artist njengami kanje or you're in this industry
yeah
understanding the business side of it izokusiza kakhulu
meaning
ukuya esikoleni uyo understand because wonke lama scammers engihlangane nawo nami kwezinye izindawo ngibone because ngifundile ngayo lento kwezinye indawo ngiphume because ngifundile ngayo lento so I bengile understanding ukuthi if ngike kule situation ngiqaxele kangakanani and
mina
ngisiza yabo
so
yonke le thing esibhekene nayo yabantu abahoshaya la ngaphandle basebenzisa the advantage ukuthi ama artists amaningi are desperate because ama artists amaningi apusha ngendlala mfethu because ama artists amaningi ayashizila like no lie aya like atonza kanzima mfethu bese noma sekumele umuntu athathe isinqumo ekuzofanele sithinte impilo yakhe asithathe isinqumo ngendlala angasabuki ukuthi lento ize ngilimaza kephi ne long run yabo so ngingaze nje ukuthi mina sengidlulile koshaya abaningi ngibona ama challenges engibe nawo bese ukuthi nje abantu abawoshaya because kuleli side lokuthi how I've been moving like by myself or on my own I hook move bengiyimuvela kahle nje bese whatever engenze ngingedwa mente ngenza ngingedwa manje imuva kahle sekungaba yilawo mahumps phela obviously mina nomibani ohlangabezana nawo but ama challenges wami mina bese as a musician engihlangabezane nawo oshaya sengihlangane noshaya abaningi abanye bangiskemile imali abanye bangifakile inkingeni abanye bangifake ikweletini kwafanele ngisale ngiyikhokha ngedwa lezo yikweleti bengazekho abanye like ukuningi mfethu like iyona nje into engibhekelene nayo but ke ngomusa kaNkulunkulu umuntu okwazile ukuthi akhule abone akwazi ukuphuma kwezinye iy'nkinga agcine efundile ukuthi kahle kahle kumele amanuve kanjani kuleli jango
esikuyo
and then namhlanje umuntu la ikhona wenza ngendlela enza ngayo because nolwazi likhona sekungawukuthi-ke makuqhamukele ngihambe phambili sengibona makuhlangana nayo
Ngike ngabona kwezinye izindaba la ngabona laphayana uvela usho ukuthi hey kahle kahle lento yokuthi usebenze nabantu like ube under i brand season ayisebenzeli wena kahle kahle so ezinye zezinto lezi zizoshaya labo abakushayile
exactly ngathi lenda kade ngizama ukuyisho
mina
ngamsango kungisebenzela because ama big boys ahlele zo angazi ngine party mangabe ngithi let me move on my own ngiyakwazi ukuthatha 10 steps forward
yeah
but if ngizofika phambili and then ngithole one of the guys athi let's work bese ngiyamnikeza ithuba always that guy is going to take me 10 steps back foot kufanele futhi mangithi ngiqale phansi you understand
yeah
so I always have that problem I think uNkulunkulu wangibekela nje bese ukuthi ngibe ngedwa ngikwazi ukuzibeka la ngikhona because everything engiyiachievile empilweni nento enginayo
yeah
it's because of mina myself yabo konke nginakho ngizenzele konke nginakho ngikusebenzele ngamandla wami abantu abafika bezosebenza nami ibona laba behleli bezongikhawathi behleli bezongibuyisela ibuvu ezongibuyisela ibuvu sengase ngafundi so now let me just do this thing on my own I think iyangisebenzela amakukanjalo
Okay, yeah. Nice one. By the way, ubashayile koshaya, wabadlula, wabaqeda, wabakhokoza. Manje bezwa ngawo because you just released i song yakho last week Friday. 325. Wait, before we go straight to your song, umalume ngempela unayo ni 325.
No, wahambitshela abantu ukuthi nde 325 ngidrive ethiyosikakhaple 325 yabo no kahle kahle the song it was just yabo ukuthi nginayo lento yokuthi uma ngicula ngicule ngama-metaphors yabo like ngisho something ngikhulume ngento ebonakala ngamehlo kodwa ngibe ngingakhulumi ngayo ngibe ngikhuluma ngasomething e-more than lento ebonakala ngamehlo yabo ngengayenza-ke ey'ngomeni ey'ningi ezahlukene bengilokhu aningichaza so if ngingakuchazela naye i-325 mfethu ithi intombazane ibafuna abafana abahamba ngey'nyawo noba bagibela ama-taxi ithanda obhuti bey'moto sengithini mina ngithi sisi ngiyakwazi ukuthanda lolo hlobo labantu mina nganginamoto kodwa ngicela ungiqombe ngoba at least uma lo munye 325 ekhaya so makumele siye samwe sohamba ngayo
okay
mina okungave kuukuthi like I mean in 325 likhona literally elika malume but yinto le ekhuluma ngabafethu abaphandayo yabo ukuthi if you fall in love with someone but we are born ukuthi they are way out of your league yabo
yeah
ngakwazi ukuqonga isibindi umtshele umuthi lalela my sister first mhlawumbe ngangibuka engathi sethu angikho ku standard sakho but indlela engikuthanda ngayo mawunganginika ithuba ngingasebenza ngakho konke okusemandleni nami ukuthi ngenze sure ukuthi at least ngiyakujabulisa ngalendlela othanda ukujabuliswa
ngayo exactly
yabo
yeah
uthando kahle kahle lolo engiliproposa la kuwena ngipropose uthando into njengokuthi umfana mayekushela because there's a line where ethi khona ingoma vele into obishelwa nangabanga so ngeke uzongibhayizisa
exactly
ayazi lento ukuthi umuntu mayishela athi bizokuthengela ibhano idala
yeah uthembisa izulu nomhlaba
exactly athi mama izulu nomhlaba kuzovela basically the same thing usuke ngavethi uzohamba yolanda izulu akunike lona athatha umhlaba sixoshe sonke athi kuhlale wedwa wedwa but usuke chaza ukuthi ngizokwenza konke okusemandleni ukuze ujabule uma unganginika ithuba lokuthi ube umuntu wami ngendlela engikuthanda ngayo so basically in a 325 is the same thing isho njalo ethi ngiqome ntombi uma lo munye 325 ekhaya sohamba ngalo ukuthi whatever you need I'll make sure because ngiyazi ukuthi I'm out of your league but ngiyazi ukuthi you are out of my league I mean but ngizokwenza konke okusemandleni vethu ukuthi ngizame ukumake istandard sakho because ngiyakudinga kodwa kusalayo yabo exactly
okay nice one by the way I have a question engifuna ukuyibuza but ngizoy hold up back but for now let's focus ku 325
okay
so ku 325 kukhona umuntu osebenze naye kukhona producer osebenze nabo kukhona umuntu omfeaturishile ithini into hobani osebenze nabo ku 325
thank you so much that question 325 ngikula ngedwa it's me akekho umuntu ofeaturishiwe
yebo
mina ngikula ngingedwa nje but ku production abathe ngisebenze nabo ngisebenze ne the vigilance so I have o producer bami M Blood no King V the duo abizwa nge the vigilance so they are the ones that possibly album yami yonke nje othombe o apiwe o stepfather producer ibona
yeah
and then this time around ku 325 ngisebenze nabo also no Crazy PJ kunomunye umfowethu nayo umngani wami o producer futhi wasethekwini nayo khona so bebeyihlanganyela bobathathu lengoma bayenza and then ngase ngingena mina ngidibela phezukwayo leyo production yabo ebimnandi bese sakhala kwaphuma 325
okay nice one oh wow so if someone ufuna ukuyithola le 325 le ephumele last week Friday it was 17 October right
yes
it was 17 October so lo muntu leyo uyithola kanjani le ngoma le
325 so abantu abahambe nje fethu it's available on all digital platforms just search qualified catcher 325 uzoyibona fethu it's a nice song and it's a December song so isama manje fethu
exactly
ibhenga leya ibhenga ya December so I know ukuthi abantu bazoy enjoy and it's doing pretty good fethu the numbers are beautiful ngibonile like my puma ikhule ngendlela efast fethu so the numbers are growing ngendlela emnandi nangendlela engijabulisayo nami so
nabanye
abayizwa Thank you so much. So nabanye bangakayizwa fethu they can go check out the song ibizwa nge 325 ikhona ukona wonke ama platforms fethu njengamanje we are currently working on shooting a music video nayo into abangayilindela njengekudala
abazweni
ngoba bazoyithola fethu lesinto favorite radio station uzoyizwa ngoma makuphuma i video nayo futhi abantu bazoyithola so batshela abantu masiphumile kuzoba mnandi South Africa bafethu
lalela sekuqalile kuba mnandi vele sithi nje uyikhiphile nje
yeah
well
ziyakhala
kulethi abanye sebeshela ngayo futhi lengoma le I'm telling you
that was the whole idea
exactly
ukuthi abashele ngayo yona tefunakalayo
yeah uthi labathi izinto zibe lula
ngibamela bafowethu kodwa babonwe
as okay as Olifad you know usuhambe kakhulu you are a big artist
thank you so much
kakhulu so I'm afraid to ask this question but ngiyizwe ukuthi ukuthi umuntu noma engafika la ethi ufuna ukufika khona but uma esefikile umane abe namanye amaphupho ofuthi ukuzibona ekwenye indawo so as Olifad where do you see yourself in 5 years to come maybe in 2 years years to come or 3 years to come, 5 years, mm. where do you see yourself? Maybe tomorrow, where do you see yourself as Olified Keta?
Hey, Mfethu, yabona nje, ngingathini?
Yeah.
Ngiyayithanda le music, yabo. I really love making music.
Mm-hmm.
But the one thing I'm passionate mostly about is songwriting.
Yabo. Wow.
Because I also do songwriting for other artists, like for other people. Yabo. Khona bafethu nje. Abakhona. Abanye nje kade bedrop ama-album wabo manje. Kusanda kukhishwa nje. I think I have like 3 big artists abadropile ama-albums manje. That I have songs engibabhalele wona. So, yona nto engiyi-enjoyayo kakhulu. Yabo. So, kulesi khathi okhuluma ngaso wena, I would really love to be recognized as one of
the writers,
the like the one of the sickest songwriters, yabo, abakhona. Besides ukuthi mina ngiyacula nje sayi ngoma crunch, but ngihalela abantu bazi more about the side lam of songwriting, because ngiyona nto engiy-passionate mostly about, yabo. Ngiyathanda ukucreate into engekho nje zibe khona, ngiyathanda ukuchaza iy'tori zibe khona, ngiyathanda ukucreate engathi everything I create that, everything I create that. So yona nto engiy-enjoya mostly. So kule minyaka ethize ngifisa nje ukuba kuleyo level, being recognized as one of ama talents or the songwriters abakhona la ezweni lethu, and ngisebenze nabantu. By that I mean ngizobe sengisebenze shuthi nabantu abakule level engikhuluma ngayo engifuna ukufika.
Exactly.
Yeah.
Wow. That's a nice thing. By the way, I learned that you go by storyteller. I think you really got it from your mom. Because Marco, we're sharing content, right? So let us say, cousin. Oh wow, you are so blessed.
Thank you so much.
So you already mentioned Gutsi Ufunugu's born up in 5 years to come. A writer and working with ama artist. I would love it.
He's
big artist. So, but for now, I just want to know, Guti, EP artist that you want to work with, Jay, in future.
Yeah.
No mga bu produce.
Yeah, no, sengisebenzile nama artist amanye amaniki, yabo.
Too much.
And ngihappy, yabo. But yabona usuku engiyonibhlokha ngalo nonke ningaphinde ningifonele ningaphinde nginikhulumise, yabona mhlawumbe ingoma. Sakhe ngoba no KO.
Oh wow.
So I really love that guy. That's my idol. That's one person I look up to. Yabo, I know ukuthi asenze umculo ofanayo, but the way,
well, you can corroborate something nice.
I look up to him as a businessman, and like the way he moves, the way he carries himself, the way he does his business, yabo. I look up to that guy. Obviously, and he's a rapper. He does the kind of music he makes. And then I'm also an Afro-pop artist. But KO, but he's my idol. That's
He's the best. Wow.
Every day. You block a nonke bafethu ngingaphinde ngikhulumise. Hlangenze ngoma no KO. I'm telling you.
How uzivumeleke sikuthinteke once ke sikuthinteke sikuthasheke ongcono noma shoothe now.
Ngizomvumela nishuthe kuphela. Ngizomvumela nishuthe kuphela. But yeah, man. Yeah. I think that's him. It's him. Yeah.
Okay, that's a nice thing. Can we expect any music soon, like Ipinyana, since we keep it a single, as I expect anytime soon?
The album was supposed to drop, manje, njengoba bekuphume 325, yabo.
Okay.
But sabese saba nama-delays kathila sibambile nathi ngalanga sesayidini lethu. Ngase ngidecide ukuthi hayi, as isinxephezelo, awuthi nginike abalandeli bami at least i-single babe na-something abazobeyidlala while ngilungisa lezi zinto. So meaning i-album isethu ukudropa lo nyaka uma uqala nje. Ukuthi-ke ngizo-announce i-date, since i-date besingakayi-confirm.
Yeah.
Because i-date bese siyi-confirmile yona le ndlulile manje, le drop engayi 325.
Okay.
Sase si-confirmile leyo date, album was supposed to drop ngawo lowa 17. But saba nama-delays. So ngizo-announce i-date entsha very soon, abantu ba-check ama-social medias wami.
Yeah.
Soon mase si-confirmile, we're gonna announce i-album ikhona i-ready ukuthi nje sibe si-delayile zethu.
Okay, nice one. We are looking forward to kuleyo EP leyo. By the way, mina personally, I am looking forward to kuleyo EP leyo.
Thank you so much.
You just mentioned ukuthena abantu abahlale kuma socials akho babheke. So, if someone wants to collaborate with you, noma bafuna ukuqasha, noma bafuna ukufollow, noma bafuna ukuthola, how can they find you?
On social media, but actually yonke indawo.
to qualified cater yonke indawo. So your socials, your Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, wherever, YouTube, qualified cater. I'm gonna manage it. I'm gonna be gig.
Yeah.
Just say qualified cater. And then for bookings, you can use book qualified cater at gmail.com. Yes.
Yeah.
You just hit up my management, and then they tell you. Or even on my socials, you are going to send a DM.
Yeah.
Maybe. Yeah, maybe uzo penduleka.
Maybe.
Kavela senga.
Okay. Yeah. Okay, thank you so much for your time. Qualified. Now sesifike emaphetholeni ayo interview yethu. I really enjoy having you as my guest lana emsakazweni.
I do have a relationship with someone, but, and I'm happy, we're good.
Shout out to Ubay.
Shout out to her. But yeah, I do have someone.
This is an MUT Radio podcast.